galab wanaagsan. Waa talaado bisha juun ay tahay 27 sanadka 2023, magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka caawana waxaa ka mid ah: wasiirka difaaca ee dalka Australia Richard Miles ayaa difaacay nooca hub ee ay dowladda Australia u dirayso dalka Ukraine; nin ayaa lagu dilay xaafadda Bondi Junction ee bariga Sydney, arrintan oo u muuqata ayaa la yidhi dil la xiriira dembiyada abaabulan; wasiirka gaashaandhigga dalka Australia Richard Miles ayaa difaacay go'aanka ay dowladdu ku gaartay inaysan Ukraine siin gawaarida dagaalka ee Hawkeye la yiraahdo iyo taangiyo. Dowladda ayaa ku dhawaaqday in sanduuqo gargaar oo gaaraya $110 million lagu taageeri doono Ukraine dagaalka ay kula jirto ciidanka Ruushka. Ukraine ayaa dhankeeda sheegtay in askarteedu ay dib u qabsadeen tuulada Rivnobil oo ku taala koonfur bari dalkaasi, taasoo ah tuulo aad dagaalada loogu burburiyey. Tan ayaa noqonaysa guushii u dambeysay wixii ka dambeeyay markii weerar celiska ay Ukraine ku qaaday ciidanka Ruushka. Tuuladan ayaa noqonaysa tii sagaalaad ee Ukraine ay qabsato bishan gudaheeda, inkastoo wakiil u hadlay militariga uu sheegay in tuuladan gebi ahaanba ay dadkii hore uga qaxeen aadna loo burburiyey. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa khudbadiisii ugu horreysay jeediyey wixii ka dambeeyey markii ciidankii ka tirsanaa kooxda Wagner ay ku baxeen jihada Moscow, taasoo loo arkayay inay ahayd isku day inqilaab. Hogaamiyaha Ruushka ayaa wacad ku maray in kuwii ka dambeeyey falalkaasi cadaaladda la horkeeni doono, isagoo oo ciidankii ka tirsanaa Wagner u sheegay inay kala doortaan inay ku biiraan ciidanka qaranka dalka ama ay tagaan Belarus, oo hogaamiyahoodii Yevgeni Prigozhin loo diray ama qoysaskoodii markaasi ay ku laabtaan. Sydneyna booliska ayaa ka jawaabay xabado laga maqlay xaafadda Bondi Junction ee bariga Sydney. Booliska ayaa howlgal ka wada wadooyinka Spring Street iyo Denison Street, iyadoo aaggaas oo dhan laga xiray gawaarida iyo dadka lugeynayaba. Booliska ayaa sheegay in nin lagu dilay goobta isagoo oo gaari ku dhex jira. Booliska ayaa intaa ku daray inay u muuqato in toogashadani ay qayb ka ahayd dembiyada abaabulan. Booliska Victoriana waxaa lagu eedeeyey inay dadka qaar midab ahaan u bartilmaamsanayeen, iyadoo warbixin cusub ay sheegayso in dadka aan caddaanka Anglo-Saxonka ahayn ay u badnayd in la beegsado intii lagu jiray faafkii COVID-19-ka. Dad ka badan 37,000 oo qof ayaa ganaaxyo COVID-19 loo jaray sanadkii 2020-kii. Laakiin macluumaad ka soo baxay Melbourne Community Legal Center ayaa muujinaya in dadka ka soo jeeda Afrika Bariga Dhexe iyo dadka indigenouska ee dalkan loogu yimid ay 4 ka badan yihiin ganaaxyada loo jaray dadka bulshooyinka kale ah. Berita oo 4 saadaasha hawada magaalada Melbourne, roobab baa laga filayaa 12 degree, Sydney sidoo kale roobab iyo 12 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 67 senti oo lacagta Mareykanka ah.